Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Abahanzi b'abanyarwanda kazi Charlotte Rurinda uzwi cyane nka Shali na mugenzi we Fatuma Muhoza na uzwi nka Nina bahuriye mu itsinda ry'umuziki rikunzwe cyane muri iyi minsi ari ryo Shali na Nina, bamaze kwamamara mu ndirimbo zabo nyinshi bamaze basohora ziryohera amatwi ya benshi. Abakurikiranira hafi ibya muzika nyarwanda bemeza ko Shali na Nina ari abahanzi bamaze kugaragaza ubuhanga mu miririmbire, ubu ibihangano byabo bikaba bikunzwe cyane ku isoko rya muzika mu Rwanda, mu karere no hirya no hino ku isi. Amakuru asohoka mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda avuga ko Shali na Nina bateganya kumurika album y'indirimbo zabo ya mbere mu mpera z'uyu mwaka. Ikinyamakuru Kigali Today dukesha iyi nkuru kivuga ko album ya mbere ya Shali na Nina bayise Imbaraga ikaba izamurikwa ku itariki ya mbere Ukuboza 2017, aho ni ukuvuga mu kwezi kwa 12. Izaba igizwe n'indirimbo 10, hariho n'indirimbo zabo zakunzwe cyane kuva batangira umuziki. Urugendo rwa Shali na Nina muri muzika nirwo tugarukaho mu kiganiro muri sanga, dore ko ari nabwo bwa mbere tubatumiye ku Ijwi rya Amerika. Iyo ni indirimbo Face to Face y'abahanzi Shali na Nina. Fatuma Muhoza aka cyangwa se uzwi nka Nina ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Nina, uranyumva?
Ndakumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Charlotte Rurinda cyangwa se Chali, ikaze nawe ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Mu Cyongereza baravuga ngo better late than never, kuko nibaza ko aribwo bwa mbere tugiranye ikiganiro nabo. Yego. Duhere kuri Nina, iri tsinda ryanyu Shali na Nina, ku bantu wenda batabazi batazi amateka yanyu, mwaritangiye ryari?
twatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nko mu kwezi kugira ngo kwa gatatu cyangwa kwa kabiri nibyo twicaye hasi twumvikana yuko tugomba gutangira gukora imiziki yacu kuko icyo gihe twari muri Guma Guma hari competition hano y'abahanzi yitwa Guma Guma nibyo twabanye twatumaranye hafi imyaka nk'ibiri dukorana so duhitamo gutangira gukora imiziki yacu
hanyuma se cyari mbere ya bibiri na cumi na gatatu ubundi hari ibikorwa bya muzika mwakoraga
twakoraga icyo gihe twafashaga abahanzi muri mu marushanwa yitwa Guma Guma hanyuma nina nawe yakoraga muri yaririmbaga mu mahoteli mvasege yari ari muri Serena yakoze kuri Serena yakoze kuri Nicole yakora kuri Galaxy n'ubundi twari mu bikorwa by'umuziki ariko we akora mu mahoteli no tukanafasha abahanzi bisanzwe muri Nobody.
Ni iki cyabaye imbarutso yo kugira ngo mufate icyemezo cyo gufatanya munashinge iri tsinda ryanyu cyari na nini?
Twari tumaze imyaka irenga nk'itanu tuba mu muziki ubuzima bwacu ari ukuririmba twiga dukora practice almost every day noneho tushobora kugera ku kibuga twaririmbaga live music icyo gihe tugafasha abahanzi twabonye yuko dushobora kuririmba kubera ko niko kari akazi kacu ka buri munsi tureba abagenzi bacu b'abahanzi twafashaga ibyo bakora natwe twabikora iyo dushaka kubafasha imyaka itanu bagatera imbere natwe twari gutera imbere niyo mpamvu twahise dufata icyemezo cyo kuba natwe twakora umuziki.
Nina, hari abahanzi b'abanyarwandakazi benshi bakora umuziki, kuki Shali, kuki mwahisemo gufatanya mwebwe babiri?
Nini bintu navuga ko byari destined, like ko twigeze guhura nko mbere yuko dutangira gukorana muri Guma Guma tugeze guhura mbere nabwo duhujwe n'abahanzi barimo nabwo icyo gihe cyari igitaramo cya TikTok ndumva aribwo twahuye turamenyana tubivuganaho turaje turareka kubera ko yari akiri mu ishuri nari nkiri muri hoteli ntarahuguka neza so nyuma yaho tuje guhurira muri Guma Guma nibwo twicaye turavuga ibintu nta ntabwo twakomeza gukora ibintu kandi twese tudukuririmba turashoboye ntabwo tuzabura ubushobozi nashaka n'abantu badufasha twari dufite imiryango iri sapoti turavuga reka ntabwo navuga ngo impamvu ni uko ni nk'ibintu by'imana byagiye bikora turagiye duhura twabivugana bikarangira tuza noneho kongera kubana imyaka ibiri aho twishyira turavuga urabizi reka tujye kuririmba reka tujye muri studio dukora indirimbo zacu kandi n'ibintu zacu kuko ni ibintu twavuganye igihe kirekire cyane bishoboka.
Mwari musanzwe muri inshuti se?
Ntabwo twajya kuba inshuti nyuma nyine Guma Guma niyo yaje kutuza cyane kubera ko nakubwira ko twakoze imyaka ibiri turi kumwe kuva saa moya kugeza saa kumi n'ebyiri hanyuma ubushuti bwaje gukomera cyane muri iyo myaka ibiri kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu.
Nina, amakuru nakurikiranye nuko ngo igitekerezo cyanyu bwa mbere mwifuzaga ko itsinda ryanyu rigirwa n'abantu batatu, niko byari bimeze?
Yego, twashatse abandi bakobwa.
Byagenze gute?
Amakuru twavuganyeho nabo ariko nyine ntabwo babishakaga, bashaka gukora amasolo yabo. Ikindi ni uko ngo batari shuwa y'ibyo twakora cyangwa wenda batatwizeriye musimbizi, ariko twashakaga abakobwa batatu hanyuma tubonye nta n'umwe ushaka gukora natwe turavuga reka dukomeze ko turi babiri.
Ubu se mwembi ko mwiyumvaga ko mufite impano runaka zo kuririmba, ni kuki mwahisemo gufatanyaho kugira ngo buri muntu agerageze akore wenyine?
Iyo umuntu afatanyije n'undi hari ikintu kinini cyane gitandukanye kwitwizwe ryanje byiza ariko nari nafite ijwi rye ryiza iyo amajwi abizi yahuje ryohera amatwi y'abafana cyane inaniwe ni narafasha yumi nananiwe ndamufasha nta kintu kigana nko gufata mugenzi wawe ntekereza yuko ushobora guhana challenges kubera ko uri umwe ukabivamo ariko muri babiri ntabwo wafata umwanya w'umuntu wataye ngo nurangiza ushake gucika intege uko wishakiye turafashanya mu bintu byose niyo turi mu mavideo shooting hari icyo mbura akagitoragura icyo nibagi bakakibuka ni ingenzi cyane gufashanya
Nina mwaka w'2013 nk'uko mwabimbwiye nibwo mwatangije iri tsinda ryanyu musubiza amaso inyuma mukareba urwego mumaze kugeramo mwabonaga ko uburyo mwakiriwe muri muzika ubungubu n'uburyo mugenda mumenyekana mukamamara niko mwabiteganyaga cyangwa se byari huse cyane
ntabwo byihuse buriya abantu ntabwo bazi yuko dufite indirimbo hafi eshatu zitigeze zikundwa cyangwa se zitigeze zimenyekana ntabwo byihuse ni ibintu intende ni process y'umuziki buri muntu wese ayicamo ugira igihe cyawe ugenda gahoro gahoro ariko ukuntu twaje kwakirwa nuko abantu bagiye batangira gukunda ibihangano byacu byaradutangaje ubundi tukabutangahibera ntabwo ari twebwe birimo kubamo so byaradutwaye tuzi yuko tuzagera ariko twatugize ko hari aho tuzagera ariko ntabwo twari tuzi yuko twagera ku rwego rwo gufungwa bigeze hano
uru rugendo se amasomo mwarukuye muntu na yahe ni iki mwabwira abandi bahanzi bifuza kugera ku rwego nk'urwo mumaze kugeraho ubu ngubu
ntekereza ko icyo twababwira ni uko ntabwo twababwira yuko gufashanya ari byo bituma umuntu wese agerayo ariko iyo ufite umuntu umufashanya biroroha cyane kuba wagera ku cyo mwagambiriye cyane cyane iyo umwuzi cyangwa se mwumvise ikindi ni ugukora ikintu gishyizeho umutima uyu muziki wujemo ufite ibindi bintu kuko ntabwo siko nawo ni akazi ka buri munsi ku manywa na nijoro hari igihe umuntu yirirwa ataryamye akarara ataryamye wasubira kuryama ukabura ibitotsi kubera ko warayo utaryamye ntabwo byose ariko ikintu cyose ushyizeho umutima wawe wose ushobora kugikora kigakunda kandi ukakigeraho byaba abacuruza kandi no kuri ibyo ikintu cyose wakoze ushyizeho umutima wawe wose kirakunda
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twatumiye abahanzi b'abanyarwanda kazi Chali na Nina kugira ngo tuganire ku rugendo rwabo rwa muzika reka twumve indirimbo mfata hanyuma tugaruke tuganira n'aba bahanzi ndetse duhe urubuga namwe bakunzi bacu kugira ngo mugire icyo mubaza aba bahanzi bamaze gutera imbere cyane mu ruhando rwa muzika mu Rwanda
Kirenga kazame singwe bamazigiye nk'ugenzura uyu munsi reka mbivuge kwa yuwashaka uyu munsi reka mbikubwire ko nkwaye umutima baby ntundize ntushavuze emera utari namusanga kuko nanyeje ngusanga
Iyo ni indirimbo mfata kwijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twatumiye abahanzi Charly na Nina kugira ngo batuganirize ku rugendo rwabo muri muzika. Charly, gutera imbere kwanyu ni kimwe, ariko noneho kuba mwaranateye imbere muri abahanzi b'igitsina gore ni ibintu ubundi bidasanzwe cyane muri sosiyete zigitera imbere, cyane cyane kuko kenshi hari imbogamizi nyinshi zirimo umuco n'ibindi. Ibyo bintu mushaka kuba mwarahuye nabyo bijyanye n'umuco n'uburyo mugomba kwitwararika kugira ngo sosiyete itababona ukundi?
Ntago byavura, ariko nanone kubera yuko dukora umuziki n'akazi dukora, hari aho tugera bikaba ngombwa yuko dushobora kuba twakwambara nk'abaririmbyi bari mu kinyejana muri iki kinyejana, ariko ntago bitubuza kujya kuhimbira ababyeyi bakuru ngo twambare imyenda igeze ku birenge, cyangwa se tujye kuhimbira abana bato ngo twambare pantaro. Tuzi abantu tuba tugiye kuririmbira, abanyarwanda turabazi, tugerageza gukora ikintu cyose kitashobora kudukuraho agaciro kacu nk'abakobwa b'abanyarwanda kazi. Natwe dukunda umuco, twararezwe, dufite n'ababyeyi n'abavandimwe n'imiryango itureba, dufite n'abato batureberaho ibyo dukora. Turirimba dukora ibigezweho, ariko ntago tubangamira umuco.
Ariko umuco rimwe na rimwe hari igihe imbogamizi y'ibindi byinshi mwakabaye mukora, ariko ugasanga muritwararika.
Yego, kubera ko n'ubundi ushaka kubikora, kandi abanyarwanda bikoreye batabishaka, n'ubundi ntacyo byakumarira. Kubera ko turahindira abanyarwanda, turacyashaka kubaka East Africa, ntekereza ko umuco nyarwanda ari wo muco w'Abarundi, ababyeyi bo muri izi nce bose bafite ukuntu bahuje ibintu by'imico, ni ukwifubika n'ukwikwiza, ariko ntabwo bibuza yuko bazi neza yuko kigenda yirukanka, hari utuntu tugomba guhinduka.
Yego, muri aka kanya reka dufate n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, dufite benshi bifuza kugira icyo bababaza. Reka duhere kuri Eugene. Mwiriwe neza
Edi, mwiriwe.
Uri hehe?
Ni Kigali.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Ni ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Mbanje kubashimira, mwakoze kwakira ubusabe bwacu. Nshimiye n'iyo groupe ya Charly na Nina. Ndakeka ko ndakurikirana umuziki nyarwanda, ndakeka ko ari nayo groupe ikomeye cyane y'abakobwa, ndabashimiye. Ikindi ni uko nabakangurira bakakomeza gutera imbere, bagakomeza gukora ibihangano dukunda, kuko ndizera neza ko indirimbo zabo bamaze gushyira hanze zarakunzwe ku kigero gihanitse cyane cyane. Ikintu nasorezaho gisa nk'ikibazo nk'uko abanje umbaza, nabaza Charly niwe Charlotte. Nkamubaza Masha status ye ni ingaragu, arubatse cyangwa se ni iki? Nabaza Nina Fatuma. Nawe Masha status ye mu buzima bwe, akunda iki, asengera he, mbese bakambwira imyemerere yabo. Kandi ndabashimiye cyane, bakomereza aho, turabakunda cyane,
urakoze cyane.
Ariko Edi, please gatoya, nkurikije talent zabo, rwose nimba bafite ukuntu bahuza ibikorwa n'abandi bahanzi nyarwanda, nabasaba bazakora korabo n'umuntu bita Melody, Bruce Melody, bazagira indirimbo nziza cyane bakoze iyo connection. Murakoze cyane Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Eugene mu Rwanda. Reka dufate na Apollinaire. Wiriwe neza.
Mwiriwe VOA.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Muradukurikira neza?
Ndabumva neza, kandi abanza kubashimira yuko request yanjye kuri Facebook mwayakiriye.
Nta kibazo.
Rero akabazo k'amatsiko nshaka kubaza abo bakobwa aribo Nina ndetse na Charly, bumvishe vuba gende umva nta myaka ibiri shize kandi hari bagenzi babo umuntu atita nk'abakuru baba hari bagiye mu muziki kera imyaka 10 rashize 10 ningahe bataramenyekana nyamara bo bamaze kuba abastari natwe dutuye mu cyaro abaturage bose ubusanga indirimbo zabo zaramenyekanye ubwo rero nkabona ari ikintu kidasanzwe baba barakoze cyane cyane yuko ari n'igitsina gore bitamenyerewe hano mu Rwanda mwari mwabikomojeho none ndibaza uyu muvuduko bawukuye hehe ikindi ese ko hari amakuru nahoze nsoma mbona ko umuproducer wo muri Uganda wabakoreraga umuziki ndetse ngo wabafashaga cyane bikomeye yaba yitabye Imana ibi ntibigiye gukoma mu nkokora umuziki wabo murakoze
urakoze cyane duhere kuri Nina gerageza usubize ibibazo bakubajije hanyuma na Charlie nawe agira icyo avuga
ikibazo murakoze cyane ikibazo cya mbere cyane ko sizabya ndi
uri ingaragu uri ku isoko
ingaragu ndi ingaragu nsengera kuri CLA tuva ari ibyo
Nina
karame
ngaho nawe subisa
ni nina warushubi
oh Charlie sorry mufite amajwi amwe nanjye birangora kubatandukanya
nade ndi ingaragu ntago ndabona umu kose ni mukunzi wa mwitu mugabo naga ndabona umufasha
nuko umusha nuko utamushaka se cyangwa nuko ushaka
ndacyategereje ebi ndacyategereje
eh urategereje ubwo abasore barabwiwe
ne ntangani sengera kuma muri Anglican Church mu Bakoroso hanyuma hari umu warubajije kira kuna polimeri kumo produsa mfuye nekireza yuko yara umuhanga yuko na agari wetu kwa kwa naka chani kukuo tukwa na ucha na yitu kwa nesim nuri ya yara umu produsa wa handi beshi chani kwa wanyaru kwa na magande mdi anga hukucho na renta wano kumi furi ziru ukori dashira
ubwo natwe tumwifurize iruhuko ridashira hanyuma Apollinaire yaravuze ku kijyanye n'umuvuduko w'uburyo mukomeje kumenyekana akibaza ibanga ni irihe dore ko hari abahanzi bandi batangiye mbere yanyu ariko ngo bataramenyekana ku rugero rw'uko mwebwe mumaze kumenyekana
nigeze kubivugaho kare navuze yuko iyo ukoze ikintu gishyizeho umutima kwa yewe na nakoze muri gimagumi imyaka ine ninasangamo ibi inyuma kuba inyuma y'abahanzi imyaka ine na experience no kubona ibyo bakora no kubafasha umuziki buri munsi no muri live music bagatwara ibikombe ubari inyuma bagatwara ibikombe ubari inyuma twagiye kuza muri uyu muziki dufite gahunda ihamye yo gukora nta gusubira inyuma kandi twashitura abakobwa babiri nikubwiye yuko nshobora kunanirwa n'agakora yananirwa nkamufasha ntagira icyo mbura akaba gifite ni ukuvuga ngo no kuba turi babiri biradufasha kubera ko duterana imbaraga ibitekerezo bihuta muri studio bihuta kubera yuko buri muntu wese azana idea
hanyuma Nina Apollinaire nanone yarabajije niba hari igitekerezo mufite cyangwa se gahunda mufite yo kuzagirana ubufatanye na bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda cyane cyane hayavuzemo umuhanzi Bruce Melody
umushinga nawo tutekereza kuzakora mu minsi
usibye abahanzi b'abanyarwanda nzi ko hari n'abandi bahanzi mwagiye mufatanya ndetse barimo n'umuhanzi w'umugande Geo Steady mu ndirimbo mwasohoye yitwa uwo mareka tubanze tuyicurange hanyuma mukanya tugaruke mutubwire kuri ubwo bufatanye n'abandi bahanzi mufite cyangwa se muteganya kugira ni mukanya
Just steady, kwemisi katigora bosi shamburumba obanywe kukabindi ambye bawajizi ntigwe maidara zendaira shirengi narandi ya kugaru vindo lina black man mabaranga olinkubie chachi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira n'abahanzi Charlotte Rulinda uzwi nka Charlie na mugenzi we Fatuma Muhoza na uzwi nka Nina, bahuriye mu itsinda ry'umuziki rikunzwe cyane muri iyi minsi mu Rwanda ari ryo Charlie na Nina. Hari kandi nabandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hari Antonio Luis wagize ati ngo barakaze bafite ubuhanga bwihariye kandi bafite ngo na management team nziza irangajwe mbere na bwana Muyoboka Alexi umaze kubavana ku rwina bakaba bageze ku rwuririro ngo kibirab. Cyari na Nina indirimbo uwo mamwayi fatanyije n'umuhanzi w'umugande Gio Steady, mwari muvuze ko mufite imigambi myinshi cyane yo gufatanya nabandi gukorana n'abahanzi batari abanyarwanda, hari icyo byabongereye cyane cyane mu bijyanye no kumenyekanisha indirimbo za Nina cyangwa se cyari umwe muri
kirahari cyane kuko na kirasa yuko kolabo ya mbere twakoze tukamenyekana cyane yari indoro twakoranye na n'umuhanzi witwa Fido
w'umurundi
kuva twakora iyo ndirimbo mu Burundi bamaze kutumenya bakubye ibihangano byacu bindi bijyaje nyuma y'indoro bagira ngo tumaze gukora ibitaramo bibiri kandi nakitabirwa kuko ntegeza yuko ngira ngo mwereka duheruka yo haje abantu 5,600 muri koteri yacu.
Wow.
Ntekereza yuko ari ibyo kwishimirwa cyane. Hanyuma tukurana indirimbo na Jostede Kampala barayicuranga ahantu hose, ahantu hose barayicuranga. Yatumye na Fest wakoze nyuma yayo nayo imenyekana, nayo yatumye tukora ibitaramo byinshi cyane muri Kampala, dusigaye duhora Kampala. Ni nayo mpamvu kugira ngo dukoreye n'indirimbo nyinshi kuko barayo twatumiyeho inshuro nyinshi.
Musigaye muhora Kampala ngo ejo bundi ngo umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni ngo yabahaye n'ibahasha. Tubwire iyo bahasha byagenze gute, byari hehe, bwari muyo
bw'umuntu twari twatumyemo kuririmba, hanyuma nawaza kuza nyine nka nimugoroba nko mu masaha 12 saa moya, amasaha yacu yari ageze yo kuririmba, hanyuma kuko twari tumuhagaze imbere tumukuru yari imbere y'abageni, hanyuma namusuhuje, tumaze kumusuhuza turigendera. Nina nahita abantu ahita afata abantu ngo baduhamagare bagaruka nyine mu kitu cy'iyo bahasha,
kandi ngo ibikubiye muri iyo bahasha ngo mwakomeje kubigira ibanga.
Niyo mpamvu yaduhaye ibahasha kubera ko iyo yagomba kumenyekana barazerekanye.
Murakoze cyane. Reka twakire abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Rishari wiriwe neza?
Wiriwe namwe.
Uri hehe?
Ndi Rwavu Gisenyi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Icya mbere abashyitsi bacu ndabashimira cyane uburyo bateye imbere. Nkashimira imyambarire yabo ihesha abanyarwanda kazi icyubahiro. Ikindi ndashaka kubabaza ko muri mu buzima bwabo bwa kera batekerezaga ko bumvaga bafite kariyeri yo kuba bacuranze kazi buri wese aransubiza umwe ku giti cye.
Reka bagusubize, guma kuri telefoni, umwe ku giti cye, hanyuma ukomeze. Nina,
njyewe nari nzi ko nzaririmba, nakundaga kuririmba cyane ku buryo nabitangira ngo mfite nk'imyaka 2 cyangwa 3. Yego, nari mfite, nari mvaga nzaburirimbye, nivuga ko ikintu cyo nyesha gukora mu buzima.
Hari se umuntu wafataga nk'icyitegererezo ukaba wifuza kuzaba nkawe?
Nakuze Judy Butcher, Selena Gomez, abahanzi benshi ba Chaka Chaka, ba Brenda Fassie, so narebaga abantu batandukanye, nakundaga imiziki itandukanye. Ntabwo nigeze nkuravuga ngo buri muntu wese wasohokaga indirimbo nkayikunda, nageragezaga gukora nk'ibyo akora cyangwa kurikora indirimbo nkazaririmba.
Charlie.
Charlie.
Subiri cyo kibazo cyari Charlie na.
Nange nakoze ndiva mu makorali cyikora cyiza yose. Kuva nkiri mutoya nakoze makorali mu rusengero kugeza naho nange secondary yiriye korali. Hali maje naje kuzi Kigali kuri university na nari nzi ko nkunda kuririmba cyane ariko ntabwo nari nzi yuko nzaririmba indirimbo kuko ubuzima bwanjye bw'isano byabaga ari bwo mu rusengero n'ubu ngubu buracyari ubwo mu rusengero ayinini ariko kuba nkora uyu muziki nkora nk'akazi
hari umuhanzi wowe nawe wafatagaho nk'igitekerezo ukaba wifuza kuzaba nkawe
nuko nina yabivuze iyo ukiri umwana uba wumva indirimbo z'abantu bagiye batandukanye kumva indirimbo z'abashakekariyo bwaba abantu batandukanye ntabwo wabaguzi neza ngo ufate umuntu no kubera ko hari abaringi benshi cyane barimbaga neza icyo gihe gusa icyo wabaguzi ukunda indirimbo kandi ukaguzi n'umuziki mwiza.
Richard, hari ikindi kibazo ufite?
Eh na baz na jambo babaje ko uyu munsi na baselibateri. Kriteri yaba y'umuntu bashaka ko bazabana mu buzima bw'umudamu n'umugabo. Aramutse adakora mbese adashyigikiye ko bakomeza kuba abaririmbyi kazi. Babyemera yego cyangwa oya?
Wowe urashaka gutanga CV?
Oya.
Charlie, subiza.
Ndimo kibaza niba utakunda icyo nkora ntabwo nkunda kuko niba uhunze urankunda ukunda ibyo nkora ushyigikire mu gihe nta kintu kiri ndi gukora. Ntekereza yuko uwo mugabo aramutaje kereka n'ibibazo byanjye yenda byihariye by'umuryango wanjye bigatuma mbaye mpagariseho gatoya ariko kuririmba ntabwo ari icyaha n'akazi nk'akandi kazi ni ugushimisha abantu nawe ukishima. So uramutse uje ushaka udashaka ko ndirimba sinzi icyo waba ushaka kuko n'ubundi njyewe uririmba sinzi icyo waba ushaka.
Nina. Subiza na.
Sorry. Kubera iki waza niba kuko nkunda? Niba kuko nkunda ibyo ari byose abenshi batumenye kubera ko turirimba. So kubera iki waza mu buzima bwanjye ugatwara ikintu uzi ko nkunda cyane nshaka kugikora kugeza mpfuye ukagifata ukashaka kukinkuraho kubera ko nkunda.
Ntabwo byumvikana ubwo. Richard, ikibazo cyawe kirasubijwe kandi urakoze cyane kuba ugize igitekerezo cyangwa se n'ibyo bibazo ubajije. Gira umunsi mwiza.
Murakoze.
Reka dufate na Jean de Dieu wiriwe neza.
Wiriwe neza, Eddie Gwema.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, aho bita Nyamagabe, nka Jean de Dieu.
Kibazo cya.
Sorry za Shari na Nina.
Barakumva.
Abashubuze cyane n'abakunda cyane dore ko ari bamwe mu bahanzi dukunda cyane hano mu Rwanda. Kandi dore ko n'abakunda cyane nageze iyo ngeze hanze nko mu Bugande hari igihe nkunda kujyayo nkakunda kumva indirimbo zabo. Birafasha cyane kuko iyo ngeze mu Bugande usanga hariyo ndirimbo mbasha kumva nkabasha kuba ndi kumva ibyo bari kuvuga. Ariko noneho nange nkagira igitekerezo n'ikibazo mbabaza. Ese mu Rwanda ko badakunze kubakorera ibitaramo bakunda kuba bari hanze twebwe bazarebye umunsi badukorera igitaramo natwe tukabasha kwishimisha kandi tukanababona harimo abatabazi. Ikindi kintu nababaza hari batanga SMS nziza ku ubwo baracyisubiza cyangwa basubize na bagenzi babo b'abahanzi batanga SMS nziza ku ndirimbo ukabona biragenda neza ariko bagera ku mashusho ugasanga
ibikorwa bakoraga batubwira mu magambo ugasanga imyambarire ari bagenzi babo n'abandi bantu bagiye batandukanye ngo arasubiza ku buryo yasubiza na bagenzi be ugasanga imyambarire ntabwo bambaye neza baberewe nk'abanyarwanda ugasanga ku mashusho ntabwo turi kubabona neza kandi ibyo bavuga ukumva aho kugira ngo uyirebe wayumva indirimbo bari kuririmba wayumva ahubwo kugira ngo uyirebe none kiri kibazo bagira abandi bagenzi babo bari kuvuka ubu dore ko ari no kuvuka abahanzi benshi abandi bagenzi babo bari kuvuka babagira iyihe nama kugira ngo nabo bazamuke indirimbo zabo zikunze
urakoze cyane Jean Dodier nina mu magambo make cyane subiza Jean Dodier
kasubize ikibazo cya nyuma inama nagira umuntu wese uri mu kuzamuka cyangwa se urimo kugerageza kwinjira muri industry ni ukwihangana kubera yuko ntabwo ari ibintu byoroshye ariko iyo wihanganye ukanakora cyane ukanasenga no gusenga nabyo biba ari ngombwa ibintu byose birashoboka kubera yuko ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo ukigereho ntabwo ari nta garanti mufite ngo nitori indirimbo irakundwa cyangwa se ni nkurikiza ya kabiri irakundwa so bisaba kwihangana no gukora cyane no gusenga
cyari hari umukunzi wacu batwandikiye kuri Facebook avuga ngo management team yanyu nayo yagize uruhare mu gutera imbere kwanyu ese ibyo nibyo
nibyo ibyo avuga ni ukuri kubera yuko dufite manager utaryama kuva twatangira akora promotion cyane haba mu Rwanda haba no hanze arakora cyane yaratekereza cyane akora ibintu byinshi cyane urebye akora ibintu bi extra by'abandi bamaneja bose bakora kandi akunda mu Kinyarwanda ntakunda ibyacu gusa akunda n'ibyaba baririmbyi bose bikurebye ntabwo ariko bigiye gusa hirya abanyarwanda bose baririmbye
mwakunze kugaruka ku kintu kijyanye n'uko umuziki mufata nk'umwuga ese muri iki gihe umuziki watunga umuhanzi mu Rwanda
yego uragutunga bisonga
baramaze
kubaka amazu wawe bari farama amamodoka yabo abenshi nta kandi kazi bakora uretse umuziki urumva rero yuko ushobora gutunga n'umuziki
hanyuma se mu bijyanye n'ibitaramo hari umukunzi wari ubikomojeho kera cyane iyo habaga nk'iminsi mikuru ikomeye mu gihugu wasangaga batumira abahanzi b'abanyamahanga kuza gutaramira abanyarwanda muri iki gihe hari cyahindutse
byarahindutse cyane ntabwo bikimeze nka mbere byarahindutse cyane ku buryo usanga akenshi banazana n'abahanzi bo hanze abahanzi bo mu Rwanda akaba aribo bishimirwa cyane kurusha abo hanze so byarahindutse cyane cyane imiziki yacu iracurangwa ku maradiyo iracurangwa mu maclub iracurangwa ahantu hose so hari impinduka nini cyane igaragara kandi buri muntu wese arabibona
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi turi kumwe n'abahanzi Charlie na Nina b'abanyarwandakazi batubwira ibijyanye n'urugendo rwabo muri muzika reka dufate n'abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Inosa wiriwe neza
wiriwe
uri he Inosa
ni mu majyaruguru y'u Rwanda
ikibazo cyawe
icyo mbaza abo bahanzi ni kenshi dukunda kubona abahanzi ntibasamuka neza ariko mu gihe gito rwose ntitumenye uko bigenze bo baba bafite ingamba ki ku buryo
Inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko ikibazo cye kirumvikana Nina ngo niki mukora kugira ngo uwo muvuduko wanyu udahagarara ahubwo mukomeze gutera imbere
gukomeza gukora nta yindi banga no gukomeza gukora no kugira vision ukabeba ushaka kujya ukarwana no gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo ugere aho ushaka kugera kandi twe dufite
gahunda zose ntabwo ari iyo kurekimo cyangwa se kugarukira ahantu runaka gahunda zifite niyo gutera imbere niyo gukora cyane niyo kujyana ibihangano byacu kure hashoboka kuko birashoboka abatangariya barabikora abagandi barabikora zose abanagera barabikora naho ngaho dukora inspiration yuko natwe birashoboka nacyo nacyo kidashoboka
cyari hari icyo wongeraho
Ndumva byose.
Imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Finias, wirwe neza.
Wirwe.
Uri hehe?
Ndi icyanguko.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyawe ndashaka. Ariko merci Edi. Merci sana kuba wumbaye n'umurongo.
Nta kibazo.
Kandi nshimira nabo bahanzi mwatumiye. Mwakoze akazi keza kudutumira abantu dukunda.
Murakoze.
Ikibazo mfite nshaka kubaza abo bakobwa. Ni igiti cyatumye ruba inspire n'umuziki. Ikindi kibazo mfite. Halo?
Ndakumva.
Ikindi kibazo mfite. Ni ryari bazagera Rusizi?
Ntago barahagera.
Ntago barahagera. Ntago barakorera ibitaramo. Ikindi kibazo ezimbaza abo bakobwa. Ninde niye korabo bakoze babonye kuko ariyo nziza yabayeho. Korabo bakoranye n'undi muhanzi.
Urakoze cyane Finias mu karere ka
Merci sana merci.
Urakoze cyane. Charlie.
Insi twarahaje ariko ndumva twaratumaze kwaza mwa gatatu. Gandi twakoreye igitaramo ngira ngo ntazayine. Ariko twakoreye byari by'abantu basanzwe bari badutumiye ntekereza yuko nabyo batarimenye ariko turapanga kuzahaza ko turashaka kuzazenguruka mu Rwanda tumurika album yacu dushaka naho kuzajya uretse ko amatariki tutarayamenya no kumenyesha igihe tuzaza ariko tuzaza hanyuma ikintu cyatumye dukunda umuziki ni uko twakuririmba cyane aho nina yakuriye naririmbaga nanjye aho nakuriye naririmbaga naho nanjye gukora ntangiye kuba backup singer muri Guma Guma niho nashoboye kubona amafaranga yo kwishyura ishuri icyo gihe nari muri university noneho nkaririmba nkishyura ishuri nkaririmba nkishyura ashobora kubaho niho nabonye yuko nshobora gukora umuziki nkabaho
Nina ndibaza ko ibyo bibiri cyari yarabisubije wenda basubiza ikijyanye na collabo
collabo yadufunguriye inzira yari yakoranye na Fizzo niyo yadufunguriye inzira niyo yabaye indirimbo yakunzwe cyane hafi nko mu myaka ibiri na n'ubu hari abantu bagiye bazi nyirango y'inyonyine bazi hari abantu bakiyumvana n'ubu ngubu so ni indirimbo n'impano y'Imana yavuze ati ya there you go
indirimbo
ikunzwe cyane usibye ko na homaje gukundwa cyane ku buryo nayo ishobora kuba imaze nk'imyaka ibiri ikunzwe i Buganda
indirimbo indoro nk'uko mubivuze niyo yabafashije gufungura amarembo reka tuyumve gato hanyuma tugaruke tugana no ku musozo w'iki kiganiro indirimbo uwoma indoro nako
kaza sinari mperutse gutetesha jawe biriranga nabindi bisa nabyo nani byo nzonona kuko wabimaye nabivuga ngo ni kuhari bivuga ni udahari nubwo bizera benshi mihari yeah nabivuga ngo ni kuhari bivuga ni udahari nubwo bizera benshi mihari Magabio,
kidogo, cheka tena kidogo, nione mwanya wako. Hey, gumi ruhande, hey, gumane nawe, tekera njoete, si, hey, ebu cheka nideku yendoro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo Indoro, curanzwe n'abahanzi Charly na Nina bafatanyije na Big Fizzo, umuhanzi wo Murundi. Nkuko bamaze kubitubwira, iyi ndirimbo yarabafashije cyane kugira ngo bamenyekane. Abo bahanzi Charly na Nina niyo batumirwa bacu b'uyu munsi. Charly, amakuru atugeraho nuko mu mpera z'uyu mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 aribwo muzashyira hagaragara album yanyu ya mbere mwise Imbaraga, ikazamurikwa kuri iyo tariki ya mbere. Iyi album ngo izabigizwe n'indirimbo 10. Ibikorwa byo kuyitunganya bigeze he?
Turimo myiteguro, turimo amatrati, turimo turabwira abantu, turimo turabana manifestation. Aya mezi abiri yose dufite niyo turimo kwiteguramo ibyo muri kajya albumu yacu ya mbere. Turimo myiteguro.
Nina, Imbaraga, iyi albumu mwayise Imbaraga kubera iki Imbaraga?
Twashakaga gutanga message ku bakobwa cyangwa se igitsina gore yuko birashoboka, birakomeye ariko birashoboka. So twavuze cyane ku mbaraga z'igitsina gore n'abagore muri rusange, ko dushoboye imbaraga tubereye u Rwanda, turi ababyeyi, twashaka kuvuga ku mbaraga za mugore.
So izabigizwe n'indirimbo 10. Ese izi ndirimbo ni indirimbo zisanzwe ziri ku isoko cyangwa se hari izindi nshyashya muzongeramo?
Dufite indirimbo nshya tuzongeraho, hanyuma tuzashyiraho n'ubundi n'indirimbo zagiye zikundwa, kuko hari abantu baba zikunda za ndirimbo, baba bazikunda Indoro, bazikunda Bayibayi, bazikunda Urumato, zafata iza kera ariko twongere inyinshi n'izi zaba ari nshya.
Murakoze, mugume kuri telefone. Reka dufate abandi bakunzi babiri ba Radio Ijwi rya Amerika. Festo, wiriwe neza?
Halo, wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi muri Akarere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ngira ngo mbabaze. Ndiyo mbabaze, ese kuva batangira umuziki hari business zindi baba barakoyemo zikomeye cyane zitari umuziki? Ikibazo cya kabiri ndabaza, ariko ni nk'izemanura cyangwa se inama wagira mwari n'umutegarugori w'u Rwanda bashaka kuzadukora mu muziki? Murakoze.
Urakoze cyane. Reka dufate na Alfred, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kirehe, ndi mu karere ka Kirehe.
Ikibazo cyawe Alfred?
Ni utubazo tubiri. Akabazo ka mbere nabaza ngo abo bakobwa batangiye kubanga umuziki, ariko ikigaragara bari kwihuta mu iterambere cyane. Umuziki wabo uri gutera imbere kandi ugakundwa n'abantu benshi. Ese baba bakurayeho imbaraga? Bafite abantu babafasha, ni ku giti cyabo, cyangwa se bafite abafana baha amafaranga, bakurayeho ingufu, mbese ubushobozi bwo kugira ngo bahitinge cyangwa se bamenyekane cyane? Akabazo ka kabiri ni iki bateganya kufasha urubyiruko rw'abakobwa bakiri bato kugira nabo babigishe umuziki nabo bazagera ikirenge mu cyabo? Murakoze.
Urakoze cyane. Charly,
ibibazo byabo bijya gusa kuko bose barabaza inama twatanga ku bakobwa bashaka kuzamuka. Inama ya mbere twabagira ni ugukomeza bakaguma ku ishuri, abari ku ishuri, abashoboye kugira amahirwe yo kujya mu ishuri bakore mu ishuri, kubera yuko ishuri rikwigisha ibintu byinshi cyane uhura nabyo mu buzima. Iyo ukuze hari ibintu ushobora gucamo kubera ko waciye ku ishuri, cyangwa se niwo muziki wakunanira ugafata plan B, ugashaka akazi, ugashobora kuba wakora ibindi bintu. Ikindi kintu yaravuze ati baje niba umuziki ari amabizinesi akomeye, twaba twarakuyemo ntekereza yuko abantu benshi barimo baragenda bavuga ariko dufite umuvuduko ariko ntabwo ari umuvuduko w'ubusa ko barako turakora cyane baranabibona so ayo mafaranga tubona ntabwo tuyajyana mu zindi bizinesi kuko umuziki niyo bizinesi yacu tugerageza kuyasubiza mu bikorwa byacu kugira ngo duteye imbere dukore ibyiza kurushaho dukore amavideo meza kurushaho dukorane n'abantu bakomeye kurushaho ntabwo amafaranga tuyakoresha ibindi bintu byo ku ruhande tuyasubiza mu muziki.
Nina, indirimbo muherutse gushyira ku isoko ni indirimbo Zahabu. Iyo muvuga Zahabu muravuga iki?
No, twagerageje twashakaga kuvuga agaciro k'umuntu muri kumwe tubinyujije mu rukundo tubinyujije mu magambo y'urukundo so ni kubwira umuntu agaciro afite mu buzima bwawe ariko nyine mu buryo bwa na romantic film.
Navuga ko ari indirimbo koko iryoheye ugutwi. Reka tureke abakunzi bacu bumve indirimbo Zahabu hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro. Zahabu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Zahabu y'abahanzi Charly na Nina, ni indirimbo baherutse gushyira ku isoko mu minsi mike ishize. Nina, usibye indirimbo ubwayo uburyo icuranzwe, abantu benshi bakomeje no kubashimira video mwakoze kuri iyi ndirimbo, ngo ni video ifite ubuhanga buri hejuru kandi ikabikozwe mu buryo buri simple.
Yego, ni video yakozwe n'umugabo w'umuhanga cyane witwa Sasha Vibe, ni umugande bakorera aba Nigeria, bakorera aba Tanzania n'Abanyakenya, umuhanga cyane ku buryo indirimbo zakora ziba ziri kuri za Chase MTV no ku yandi mativa akomeye, so n'umuhanga cyane, natwe twarishimye cyane.
Charly, audio y'indirimbo yanyu yamaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Hari audio y'indirimbo zanyu yamaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni?
Yego, indirimbo yamaze yarenze miliyoni ngira ngo umwaka ushize, na Owama nayo ubundi bigeze miliyoni ngira ngo na magana. Dufite agatege kageze ku 800,000 n'ibindi. Iyo twakoze vuba nayo yarenze ngira ngo 100,000 kandi hashize iminsi mikeya. Urebye zirarebwa cyane.
Bivuze iki ku muziki wanyu no ku byo mukora?
Ni ibintu bidusubizamo imbaraga, ni ibintu bituma turushaho kugira ubushake bwo gukora kubera ko tubona ko ibintu duha Abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange babyishimira, kuko niba ushobora gukora indirimbo ikarebwa
million views ya kabiri million views ya gata turi kuri 800 n'izi ndizo turi gukora barazireba no kuvuga yuko uri gukora ikintu cyiza abantu bashaka
iyo murebye umuziki nyarwanda muri iki gihe mubona ugeze ku ruhe rwego no muziki mubona utangiye gucengera no mu bindi bihugu ku buryo abanyamahanga nabo batangiye kuwukunda
yego batangiye kuwukunda cyane kubera ko iyo ujya ahantu nka mu Burundi cyari yaramaze kukubwira yuko haje abantu hafi y'ibihumbi 600 ukajya ni bugande twabonye ikintu batwakiriye tumaze kubona abo tugeze muri eshatu ku ndirimbo ya uko uma twabonye ebyiri ndero twabonye ne so nta bintu byoroshye ntabwo ari ibintu byo gufatwa gushya gushya nk'ikintu byoroshye biba bitwereka yuko ejo hacu ari heza
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki ikiganiro mu magambo make cyane nk'ubutumwa mwaha abakunzi banyu dore ko munateganya gusohora albume yanyu ya mbere ese ubundi hari indirimbo yindi mutarasohora igomba kujya muri albume
yego indirimbo zirahari nta nubwo ari imwe kubera yuko hari ama collabo twagiye dukora tutatangarije abantu hari indirimbo twakoranye na Orezi mu Nigeria witwa Orezi izaba iri kuri album yacu hari n'indi twakoranye na Shiba hari n'izindi zacu zisanzwe dushobora kuba tuzana zibaririmbira kuri uwo munsi ndumva ari ibanga cyangwa se turacyabitegura turacyabitegura
ubutumwa ku bakunzi banyu
umushinzi wacu turabakunda turamushimira cyane kandi turabasaba gukomeza gukunda umuziki nyarwanda muri rusange no gukomeza guteza imbere ibyacu teza imbere ibyacu kuko twebwe tugomba n'ubundi kumitwe ibyacu tugomba guteza ntabwo abantu bo hanze bazi baduteza imbere twebwe ubwacu tudateje imbere umuziki wacu so tubashimira ntitubasaba kugira ngo dukomeze gushyiramo ingufu kugira ngo umuziki wacu ugere kure
Charlotte Rulinda uzwi nka Charlie na Nina nagira ngo ngushimire cyane kubgakanya waduhaye kugira ngo tuganire ku muziki wanyu urakoze cyane.
Koze cyane nabaduhamagaye nabaye kutumva mwese turabashimira.
Nshimire kandi na Fatuma Muhoza uzwi nka Nina nawe wakoze cyane turagushimiye kubgakanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nina ndibaza ko twamubuze kuri telefoni nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kugiranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika